wararka ka imaanaya dalka Ethiopia ayaa sheegaya in jabhada oromada ee OLA isla markaana dagaalka kula jirta dawladda Xabashida Ethiopia ay weeraro ka fulisay dalkaas kuwaas oo dhaliyay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. War ka soo baxay jabhada ayaa lagu sheegay in ay dileen dad ka badan 40 xubnood kadib weeraro dhowr ah oo ay ka geysteen deegaano ka tirsan gobolka Shawa ee dalka Ethiopia. Dadka ay dishay ayay OLA sheegtay inay isugu jiraan saraakiil askar shaqaale dawladeed iyo sidoo kale xubno ka tirsan xisbiga barwaaqo ee haya talada dalka Ethiopia. Sidoo kale waxa ay jabhada oromada ee OLA sheegtay inay xireen oo ay hakad geliyeen wadada tareenka ee isku xiraysay Ethiopia iyo Djibouti. Maamulka oromada ayaa ilaa iyo hadda ka hadlin weerarkan. Jabhadan oo horey u sheegtay in ay ka shaqeyn doonto sidii loo ridi lahaa dawladda haatan xukunka Ethiopia haysa ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ay kordhiyeen weerarada ka dhanka ah maamulkan iyo Ethiopia.